asawere sappo e jeegon lewru avril hitande 2022 sakiraabe heddotobe don gondo limare fu e mangal mudum Ousman Niali Boul e Oumar Waygalo gonne be actije no Oumar Waygalo bismillah
arsele ko usu
alhamdulillah korgan hono wori
alhamdulillah
hayr woni ko won tan handen
se ngatti jumbo meden yade mbosso en kalan kabaruji to tuwansa to li tawiro woyin pele jaltube ton alkamisar jabbi non de be kolli metti mabbe ko kurangay dum gonde tejjo le ngal wori de yewtere men non birte minni magbe en kalan hono kabar sukabe roobe natobe le diwle be ko heewi mabbe kay woni tan wiido usu wawa defu gongol de dum wonde lata tit allahji mawdi to garen timmini de birti sembe celbe
baro le fuddade kabaruji di a holliti wiide to duwanse to sukabe jokkobe jaltino alkamisar jabbene de hollitinde metti mubben e tajgol kurangol timmata le ngendindi
e kollitiwidi dum wondi latade sababu duso golleji mabbe kewdana gonde yarde tiagal le o do nokku
be jokkobe darti e kanan ko be leedim ni kany e himbe jombe anniyaji lobbi darta hebininde otit Allah jokkola ke den ko sidi sisewi o suko jokkole duwanse goto won e bali societe civile
taja taja kurang o torri en sanne sanne dum wadi se jaltudon kegen wuro fuuye en duwanse fuuye en metti meden kanankobe men bamko nje metti meden nenno min jeunesse min ummeke min darake min jeewi min landake do landete fu e gollobe energie duwanse do kulliti min tidallaji gondi ton moteur ngaji di an gondo an golla moteur ngaji di kiddi hande golliroobe courant ana heewi fay gollow gollal jungum fa heba nyaama ana haaja courant se wala courant fu wawa gollute ben tinnoobe daronomi yalla moteje kesse na kebe groupe ngaji kisi ana kebe
baro won batu gondino do wadde do bamako do timmudo alal bare jabbina de to sey sebe to o batu balde tati be kalano hala kabaru de nagudo keri leede de
wakande batu wonnonde usuhuli tan wiyede anniyaji kewdi dub amama tonde
sukabe jokkolbe be region ngaji gondi le sahangal hejabe bali societe civile kany e gollidibe fa yottade fabirtobe jawdi kawri e obato kede ko modibo keita wi kanko on horejo conseil jeunesse nara holliti ko ne hakkilaji mabbe
premièrement la création d'une brigade
arandere mudun yo mudunde gendarmerie kedo defo e dam mudun tewtugo sukabe jogalbe gollan dum natto sabe waddude deejere nokkuje meden sabde ne holliti tama mi sukabe jangbe be ko heewu en e wonku jokki lonbe hite be dum natto sabe dum habre welo le nokkuje meden be holliti amen hakkilaji amen hollade fu mamran semme du wattandu
pour que les recommandations la puisse aboutir
ministre commune de denago bibe leydi meden di holiti wide horngo udite do kabaru natugol e policiya ko ko holita wede e jambaaji ana gondi wadde do mudun
be kolliti wide kay en hewbe kay kali Ousman Niali Boul ngui kaji kewdi kanyen gada ton wakande jababuji din jaltuno le jeddi lewru avril jabbe non dum Mamadou Samassé
onono yeliri ministre kumanido denago gulirde monde policiabe tiagal ko fenni hay fali sakiti jabude fuddude horgol nyande alalbar jabbe de derno na darda kala jubbe kalisi jaha mbinda inde mun en to inspecteur en chef gulirde police nationale adar kalis jobado o inde yottore kanye dunno numero neddo mo kalis o totta dunno hani facintinede wattu seden tiagal ko jawuji di andina ko golirre monde policeabe hokki tajoral juingol fedde pamonde e golle hinniga dunno e lebamtare ndeno dido halaji di kay fenni kongol policeabe be latingul non sababu kambe ndartobe be heba do pogi kemun en
dunna batay yottere meden mini magga yonterende baru awlitino wiide le fuddade kabaruji di mini mag meden handen ana fawi do tidallaji di yombaybe joggi hono be mbawande fu e hollitam wiide kay dewle kewde tidallaji gon sabe e rewbe yogabe mbawa moddinde fotere mo ben weldi
ayo bismillah fande mi yoppal ci fu rayade usu
tagitaji e rewbe yogabe don dokkobe hakkilaji wombe dewle be kolliti wiide habube rewbe hewbe mbawande fu le mo ben bela dun an lato sababuji ko watta fitina le dew gangal
yoga andame kabar de akudu kolitiru fu fota bibbe dimabe le galluje be fu buri joga dido tidallaji usufa
famtade
inshallah kebben ton Mamadou Samassé ko
ndefu na wondi tan latanade rewbe hurtibe be tidalla modo hebbe be andana fay hunde ndefu e wi rokiatu jakite tendinowo bangal dewgal ndefu kay le galle egitata wona e le dewgal do hani ekintina ndefu sere ina mudun ndefu ekintinte minen inirabe be min jebike be hinnade wattuji mo fu
ƴewde télé ko nande muɗum.
Ewi kanko docteur Yangureng Jara, o sociologue, ko ɓuuri hewde rewɓe ɓe mbawa ndefuɓe kay na hitina sere.
Soni
debbo wawa ndefu o halki fa abada, fayso omo fewi e gueɗe heddide ɗe ndefu kay wona fo hunde yeɓetede. Yo tiɗala tekaro sanne ɗiɗo wattuji ɗi ele nokkuji amen ɓuuri foof nde galluje ɗe.
Ewi
debbo tindinowo o kabaru debbo lobbo kay yata fi caggal bawɗe ndefu joomu keɗana ketu jakkiti.
Taƴura
wiide soni debbo wawa ndefu goɗɗum foof wawata wadde, saabi ndefu latto sababu cenam e heddi ɗi foof. Yalla hunjande hoore kaɗo tiɗalla ana hani sanne indiraɓe ɓe gatan hakkillo ekkintinde surbaɓe ɓe gilla cukako mabɓe. Ɗum woni ko mbaji nayeɓe.
Amiri en gelle jettigonɗe ley laamu koloma ley sarkila bafula be ɓami dabre selde e tabanguji yogaji ɗi ngala nafa lew dewgal e ɓuytude du futte. Aya baro miɗe miila ɓuytugol futte ana womi himɓe yogaɓe andumi tan no welɗum en sannede hono Samburu Pullo Buula Samba e bel e sori belko en.
D'accord, bisimilla Samburu accan to haqqe Ousmane Niali Buule ana wondi e samde maɗa ɗode. Aywa Ousouɓe kolliti wiide ɗum weeli yoga e sukaɓe jokkol wonɓe toonɓe, saabi de ɗum latto sababu wattu joni soko heewi ɓuyto e gal mo saɗɗaji ɗi. Wakkande ɓamano ɗiɗo anniyaji ɗi ndudu yimɓene haalanane fa yetto humniɓe kabaru dina ne gonno toon. Yoga e ɗiɗo anniyaji ɗu fa hande ɓeydan ley hen Ousouɓe mbihi yambereji kewɗi garta waɗede ley hen ɗiɗo anniyaji laamuɓe koɓe wonɓe toonɓe jaati ɓammi ɗum fa keɓen famtade keɗɗen sukaɓe jokkoɗe wonɓe toonɓe jaati koɓe cifi dow hen keƴaɗe meɗen gonɗo fa nokku noddirteɗo Bafoula be Moussa be Sidy be koye ɗumi hen dow hen.
O sere ɓamaɗo weeli jaam on foti sanne, sona ƴeewi kabaru dewgal nde nokkuji meɗen nde ana tiiɗi sanne to yimɓe bola bawɗo ɓe heɓde hursina. Yembere fo attaken kasin caggal muɗum hone muurude fa daɗɗude jaabiji e koyɗe nandan muɗum fo ɗum fo acceten ɗo ana nato saabe ɓuutude Moussa kaji dewle watteɗe ɗe aran noon ko yaata nayyi jeegoma jiɗɗi neɗɗo han ittude noon so heɓat dewo ga hannen nayyi tati ma kalse seeɗa tan ɗuke weeli amen hannde sanne. Min ka e miraɗa ko heewi mi hursinatta
fofoa
ɗum nawata e kabaruji haro calɗi. Entraîneur en équipe national ngaji ballon nomama nde yontere nde baro
Ousoufa hande kanko noddirte Nuhum Diagne o kay omo heddi les guɓal sangal holitawede capitaine kiɗɗo aigle di Mali Soumaila Koulibaly kañum latto ekkintinowo kono sukaɓe ngala duuɓi sappo e jiɗɗi. Kanko noddirteɗo Demba Mamadou Traoré o ɗo kanko latto ekkintino sukaɓe ngala duuɓi nogayɓe ngala duuɓi nogay tati ɓe kanko noddirte Aliou Badara Diallo ɓuuri andirede kuuci arto ɗiɗo golleji.
Aya kamɓe andinɓe kabaru ballon ɓe holliti wiide ko hani waɗede joni yoɓe entraîneur en faaɓe yalla ana jana darowo leydi meɗen ndi ƴewde hono sukaɓe forɓe wawɓe ballon sanne yalla ana ɓama ɗum en. Ɗum woni ko Mamadou Soumaré holliti wiide Mamadou Sama Seko.
Ɗum woni tiɗala ka sato yo rafi bawɗe ɗeɗo gueɗe jeune en ɓe nuyigal walana fewi kabaru muɗum, saabu sato entraîneur o hokkataka fewi bawɗe yalla ƴewde maccuji les raison ngaji ɗi tawane sato anduɓe ballon no fewiri nare ley ɗiɗo nokkuji ɗi. Nden noon hani ɓeɗo entraîneur en e kañe gulde ummaɓe totte bawɗe yala ɓe mbawa hinnade ɗum no haniri. Mi heeɓa janggude contrat mabɓe o ka o hani kay yo banggal qualification e kungaji ɗi e ley karute garoje ɗe.
Ekkintinowo mawɗo o kay kañum ndu dartugol muɗum talki ana gondi e joƴinede ɗum jokkinan nafa nogay lewru avril ndu baro e accirani kabaru ƴi hannden.
Noon mbiyeten jaati Ousmane Niali Buule so mboggo weli tan ɗum yoni ɓilel sukaɓe fedɓe jaafi eno kono ɓe andirno yewtere meɗen noddirten tous o grenda walan tawdede mabɓe ɗo e seeɗa so lamɓe jeeɗi.